yeah, baby. Oh, baby, baby, baby. Baby, wait.
Bunny music.
Baby, wait. Bunny music. Oh, baby, baby, baby. When I'm in Sosina, I slay. Baby, that's so sad.
Ukiwa mbali nami, na misi wepo wako. Yo. Phone call, nisikie sauti yako. Fumba fumbuya ni jia sura yako. Napokuwa mkweke na kumbuka utundu wako. Thamani ya pendo langu kikutosha kwako. So perfume, na misi ya sholako. Chako ni chako, na changu pia ni chako. Kima haba wideka ni kisi mini wako. Punda kigundua, bamba mnamonea. No siku ambayo, hata bubu wataongea. Ndekeze kwa to love, mapimbi watangojea. Bless weka danu, cheze kwa tapotea. Tasikia I love you, machi tulisema. Miaka inakwenda magu machi ya uchumba. Penzi la kweli likiwepo paradise. Penzi la wongo naweza paradise.
Tashina nishwa na nani baby. Baby, baby, baby. Mungo kwangu mimi moyoni wewe.
Data, tabia mila ya nafaa juu ya snare guitar. Nasifia ichikifaa. Yeye Mr. Westa, hakuna anayekataa. Huko nyuma walopita stoli za zama futa. Sweet malaika unaweza kuhadaika. Kwako nimechizika mavumba na yashika. Napenda unavyoleka tabasamu kicheka. Napochoka nikikona na rizika. TV ye remote mengi anatuongoza. Wanaotaka wakikosa ndio wanaoleza. Utasikia teacher madem kipofa mesha kufa. Mwanamke kichoka, jenga kuto sibe nyufa. Utasikia I love you, machi tu December. Miaka inakwenda magu machi ya uchumba. Penzi la kweli likiwepo paradise. Penzi la wongo naweza paradise.
Utashina nishwa na nani baby. Baby,
baby utashina nishwa na nani.
Upo kwangu mimi moyo wangu mimi. Baby wewe baby.
I love you, machi tu December.
Hey baby.
Penzi la kweli likiwepo paradise. Penzi la wongo naweza paradise.
Baby, 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 baby. Hey, yeah, yeah. Oh, baby, 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 I choose I. What I'm used to see, I isolate. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Baby way, baby way, body music. Oh baby, baby, baby. Baby that you say. Oh baby, 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 baby.